crazy monk song. It's a Johnny, it's a Gaga. It's in Gaza, Jani. Is in King as in Gaga. Those in Oba Jani. Oh, 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 ngibekezela ngibekezela into engekho ha kunini ngibekezela ngibekezela into engekho ha kunini ngibekezela ngibekezela into engekho ha mina ngikhathele manje khathele manje 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 ya ha mina ngikhathele manje, I really need a peace. Mina ngikhathele manje, ithemba ngiyalahla manje. Akukho kudlula ukubekezela kodwa manje ngiyahlule. Ngingaziningi ziningi, angazi ukuthi ngenze njani ngizizwa dizzy. Angisakwazi ukucabanga kahle ingqondo busy. Ngenelela mdala, ngenelela somandla. Angisathandi makunje, angisathandi makunje. Ngiyasizwa ngiyehluleka ukunqoba inkinga zami. Ngithi ngenze njani izinkinga ezingaka, ngizozinqoba kanjani? Ngithi ngenze njani izinkinga ezingaka, ngizozinqoba kanjani? Ngibekezela ngibekezelela into engekho. Kunini ngibekezela ngibekezelela into engekho. Kunini ngibekezela ngibekezelela into engekho. Kunini ngibekezela ngibekezelela into engekho. Mina ngikhathele manje khathele manje. Mina ngikhathele manje khathele manje. Mina ngikhathele manje khathele manje. Mina ngikhathele manje khathele manje.